Jameson obaite
Sandra
maze kuremba kuburyo nake naryama
urumva ufite ubwako bazamu gutwara
yeah
Jameson yumva wikanga abarabyi niyo baba benshi ntanu muzara bifi yawe buri wese aba afite ifi yiwe kabone ni ifi yawe yabiri muri Australia wazerye no muri Saladine Ubaise
ndumva bisekeje
okay zere ko basi rukumva iki kintu